Seneca music mchima kakupinda Uwangaveni mamu hake with the lion XY shed is a hit ya msion Game music ya minyingwa mifrika Tosena tuse mwafungi lenga tosengwa chika Mwa mileme na chikiri mwari tika Kiko natumia sutwenu tuwaona kwefrika Mwa mileme na chikiri mwari tika 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 Yeah yeah Mwa mileme na chikiri mwari tika Mwa mileme na chikiri
Nisengengwa waku wangu zangako Kumanao namba wanifani Alele Kumanao namba wanifani Alele Unamba wanifani Alele Kumanao namba wanifani Alele
Agaganyamu wa the bad boy Mkesa the manager say Shibili
Mazanga kulipanga Mwene singengwa woku wangu zangako Wazanga kulimuonesa Mwene singengwa woku wangu zangako Kumanao namba wanifani Alele Kumanao namba wanifani Alele Number one if I need Alele Come on out number one if I need Alele
Yeah, mwangu fuli ya ma Yami njumba kanyama wampak Atwile zingweja mwest West side for another one The King Jaffer aka 247 Kambita swags in the building Sige sama rapa Katutu sprike Defender Banek the snake Aye vrepe was there For his wife Kajila wa shpili tu Ike force of to your sky Mwana kasama kai Na wa G-O-O-R-I Manicha yuka kuma samba Mayangu polo Freddy K. Alphonse
Young Tolo
Na mwanya wa mkomboni The King Jizo Akacha Achich Bizo Mwata Biggers Bana boy say Fresh K. Baila boy When I see me see the manager, yeah. Why shade, shade, I say. Wanari.